con muere mwenyewe.
Sunny, you can win it.
Kobi mama kafumbi, mama ambeta, mama Sofia, na mama Tufena, Kobi General Samson, choku karibisha. Wapi master mdogo, mama kijacho mwenye.